esingabazi lwani madoda empi hambani hlasele nilwe phela singahluleke kini ibani nabathakathi ibani nalapho abazoshabalalisa abaduzane nabakude esibaziyo nalabo esingabazi hlobani